Roma fas duol tatabol. Tonon kam, wodi ko yahudu en burdata ummatoje goddo na, julnol mabbe wodi saman na. Fakat mu wodi saman na sedda. Aran, Allah halfini be bolle mum bodde. To wodbe mabbe lataaki gonga en, dum hadan gonga ku Allah na. Hadata sam, Allah wangan o gongdudo, ko to yimbe fu laatake feyobe. Bana ko winda.
Sai ko moy fu yi a gongudo to a wolwi a jalo to do to goddo wari ma kita
to ni ay be meden don wangina gonga Allah be burdum labugo ko bi eten kadi to Allah hitake en dum fottaina mi don jama bana yimbe jamrata woda sam gam to Allah lataaki gonga jo no o hitorto dunyaru amma to soinde gonga ku am duddini te dungal Allah wangini gonga mako labdum Gam dume o hitoto yam gam mi mardo hakke noito en bii kuwen hallende gam ha mbode nga wanga wotbe don badam mi tufle don bi'a mi wiidum kaito be keban kita de aybe mabbe noy jonta ene yahudu en buri yimbe wotbe na nanon sam mi arti mi wi hakke don jalo yahudu en e yimbe wotbe kalkal nda ko deftere wi'ata
wala kuwando ko fotti wala ko goto Wala mardo hakkilo dabbitando Allah be fuube ceri lawol gonga be bonni wala kuwando boddum wala ko goto hondondi mabbe nandi be genale mabbitide demde mabbe don bolwa pewe kallude bolle baroje bana toke hosobje don gurto kundude mabbe kewi naloje chatude Kosde mabbe don jaawa rufgo i am yimbe bonon da e halkere wadan koto be jahi fu be anda lawol jam be ngala kulol Allah bo
en andi boddum ko tawreta wi'ata fu kadon wi'adum hokkaabe tawreta ngam ta goddo heba hujja ngam hakita Allah bo wara do yimbe dunyaaru fu wala kebran do yerdu Allah be dotanaago tawreta neddo wodi hakke kanjum tan tawreta andintamo yo ko tawreta e annabo en andini en diga boyma jonta dum latake alla be hore mum wanginino yimbe kebrata yerdu e mako bila tawreta alla jaban yimbe to be nuddini yesu almasihu ko moy nuddini almasihu heban yerdu e alla ngam ha alla yimbe fu potankal be fu be badi aybe be kebay teddungal gal alla anini hokkugobe amma alla endibe hokkan be yerdu e mum chaahu be yesu almasihu o rimdiniri be diga bawde hakke alla wadi mo alama chulhotiral yesu dunyaru fu yiyamma ko ndufaadam ha leggal gafangal don waddana nuddinbe fu yerdu e alla boyma alla muyan yimbe hitaaki hakkeji mabbe amma jonta o don yaafobe banani o wangini gonga kumako fakat der jamanuru men jontaru o muyi wangin godum kanko o kool nido o don yerdo holibe yesu fu kadi dalila maunitago don luttani enna luttai sam ngam dume ngam alla limata kude sey nuddinki en andi fakat alla yerdata ko goddo ngam dalila kude tawreta sey ngam o nuddini yesu almasihu kadi alla lati ngam yawru en tanna na o alla ummatoje godde bona Non, o Allah ummatoje fu Allah o goto o don yerdo julnotobe e julnata ko fu to be nuddini Yesu almasihu to mi wi banani mi don merdina tawreta na non sam mi don tabitina tawreta